yanda jonno wittude minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar Dianganta on nder ko e kibaruji men ni 23 yaago 24 lewru janvier hawrinde mawne no wonno waɗe ɗo nder galluñe may batu jooɗa kaalen noon ko hawri mbiye hooreɓe ɗum ɗo woni laawol tataɓere noon ni ko leyɗe gonɗe far wiyeno cad noon ni ɗum ɗo ni kaldal pota deka junngo dow talkurni waɗama noon ni nder wuro Bani Bangou ɗum ɗo ko tabbintinta jonde jaam hakkunde leñi joddiɓe noon ni maire mo Bani Bangou région Tillabéri o hokki jaadi min faama yewtere men pin noon ni haalatana laawol laamu leydi Niger ɗum e wi dow fi piyol sukaaɓe nder janngirde l'école tokkumon nampirtol haa nder kibaji men somadala hande ni subana nder galluñe may ni kawral laawol tataɓere noon ni fuɗɗama ko hooreɓe e leyɗe gonɗi nder hawrinde weenu cad noon ni hawrinde deni waɗa kenani hannden ɗum ɗo ɗum wattana balɗe ɗiɗi hannden e jaango noon ni to hooreɓe ni moye fuu hokkata bawɗe hunduko mum noon ni ngam heɓugo dabareji lobbi dow fi caɗale ɗe himɓe gomɓe far weenu cad gonno gi'a ministre leydi hawjine mbiyen ni haala gonka nder leydi Niger e leyɗe jananɗe noon ni Hassi Masoudou o hokki jaadimin Moctar Hammadou Fama.
Nokkure wendu cad nde e fiilago muɗum nokku noon to jama'are muɗum ɗuuɗi farafi pamral no naata hakkunde nimɓe kanƴum waɗi ko Allah e kippitanɗe ɓiɓɓe Boko Haram ɓe ɓiɓɓe wuro ujunaji hemre e capanɗe tato kamɓe e goyi nder wuroji mum'en sukaaɓe dilloyɓe Nigeria warde Niger ummata kona nimɓe ujunaji hemre e capanɗe joyo hawtade ɓiɓɓe Niger capanɗe tato ƴuwoyɓe Nigeria warde yimɓe ɓe fi on ɓuri hewtade kamɓe on ɓiɓɓe région difo ɓe ngala bawɗe ndenney ɗum hani famude ko harto mballa kami gonɓe gadda to fi gurdal lobban tawa e jonde jam ɗom ɗum wala ɗum heƴi yeru no ɓiɓɓe wuuro tawaɓe nder nokkuji ɗen domri hamin fini Allah fo
doko ƴewata ni fi himɓe tawaɓe nder nokkuji gonɗe far weenu cad ni fi rafi denaku nokkuji ɗeni no woni tanno ɓeydoɗo kasan e fi baylol bakaji katjani kel kanko woni dekkotoɗo e ministre kawjiɗo e haala leydi Allemagne e leyɗe yaasi noon ni o holli balla kamɓe gon iɓe gadda ngam joɗɗingo jonde jaam nder nokkuji ɗe nani ko Habibou Garba waddi
ensemble avec nos amis
minen e yigirab ami be Norvège min gonni min dara dabareji ko min ballirto himbe ta nder région en dan sabo région o himbe mudun tampi sanne ko tampi ndu kam woni kunuje bidda bonda ko e hirñereji ko no waddan en dan be tampir fara wonje tagol ba kaaji de hore mudun ba wendu mawnu wodno ndiye be nawtoro ndu no henna beba yaadno buito to dum fu hawri min bito joni minen dum min dara no min gatta ko min keba dabare walla tuggol gol himbe en dan keba mbura ngurna mu en arande ni wona tewte ko watta ko jam hebe jan hebe region on jan hebe ele afrique fu jan hebe ele duniyaar fu sal le duniyaar himbe mburi to dum do waddi ko battu tatab o wada gan yewtinaade ko heba wadede ciagal ton ko wawi wadede yaade yeso e dabareji kesi ko wawi hojjede gam batte dum
hui décider sur la stratégie pour continuer ce projet
nder batu joɗa kalen ni gaɗaɗo asawe e alal mbittiɗo nder wuro Bani Bangou région Tillabéri ni nder pottal gal ni ko waɗa junngo dekkama dow talkuru dow ko waddata jonde jaam hakkunde leñi joddiɓi nder wuro gom nani fama ka maire Alassane Adum hokki jaadimin Oumar Hamma
tefol narral ngal waɗama caggal hitande fadde battudo jonde jaam e potal o no waɗe ɗum do no dow ballaga fedde mballoɓe hawjinde filla narral ndennon sengoji ɗin fuu ngam sita fato ɗe gatta hen nder pelle kawjiɗe filla tokkitaki keɓol narral ngal saabu no rafi pamral noon tawanoɗo hakkunde leñol jermaɓe e fulɓe bako nder commune mo Bani Bangou o wona leñi ɗiɗi ɗin tan tawa lemun e jonde ɗum saabi ko himɓe fuu gatta hen nder tefol laawol narral potal e jonde jaam gere tawa kena ɗon gam ceedagu muɗum ndenne leñi tawaɗi e jonde nder commune on fuu koƴi aadi do narral ngal ko watta tawe ɗum laatake ko leñi ɗin fuu
hande subana ni nder ko ƴewata ni halda pota deka junngo dow talkuru ni waɗama hakkunde gomnati kanhe dental golloɓe leydi Niger C2TN noon ni nani fama ka ministre kawjiɗo e fi jandeji leydi Niger nata to Ibrahim o fantini jaadimin Moussa Mamman
min
gari to tekugol jungo dow ɗerol ko narral hakkunde gomnanti kamɓe CDT en dow kulle ɓurɗe suulude gollooɓe ɗen hano ko darta filla jannginooɓe liigotooɓe ɗum du gomnanti hano hooƴi aadi ko hooƴata janngooɓe liigotooɓe kesum amma no naata nder laawol hokkude lamba golle ko gomnanti jannginooɓe liigotooɓe ɓooyuɓe no janngina ɓen dow filla ministére hawjiinde filla janndeeji leydi ndeen du Allah e golloɓe ɓe fi on ɓuri ƴewde himɓe ujunaji capanɗe jeɗɗo e keme nayo e capanɗe jeɗɗo e tato kamɓe woni golloɓe liigotoɓe ɓen filla jannginon liigaki ngol du laawol tefol narral no tokkiti e hoore mum hawtade e syndicaji ɗi janndeji
korgol ni tawa kana nder leydi tesawa région maraɗi fi himɓe dillo wonɓe leyɗe nonni ko rewɓe kanhe sukaɓe rewɓe gonno gaɗa no woni tan no ɓeydo nonni fi ko waddata jaaki yeeso nder leydi nani fama ka laamiɗo Ibrahim hanna fi o woni imo fooɗa hakkilloji himɓe goduɓe niya nonni watta ko e maɓɓe nder fi himɓe dillo wonɓe nani fama ka Iliya Mumuni waddi
to alhamdulillah ay kaaji
yettore Allah ga hanono bawbe hala bi irino nyabbere worre kam bonnata chondi do korgom huune heere non demi andana wondiraɓe amin ɓe enda kamɓe juuɗe mu en tawa nder majjum sey ɓe mbiya ɗo endon korgon ɓe jeeya e jonde kile kewɗe nde ɓe coƴƴi to wama sey ɓe gadde ɗum tawi du ɓe jeeyaka korgon ni ɓe tokkiri fa inde korgon bonna woɓɓe maɓɓe ɗuɗal mum'en leydi nigéria jeeya dow hemre wartiraɓe tawte joo kan en tan limete jeeyaɓe korgon laawol ngol min joɗɗini ɗo du kan woni illa ɓe gaddama min nodda saroɓe maɓɓe ɓe sukaɓe noon min pooɗa hakkillo saroɓe maɓɓe ɓe enda ko watta
leydi maradi ni nder département mo gidan rouge nonni nder wuro gon ñaw pooli e gorto nonni wangi nder nokkure to gortoɗe birete nonni no ko ƴewata ñaw goni ko wangi nonni nani famaka hoorejo sarusi hawjinde fi durgol ko région on nonni docteur Somaila Amadou o fantini jadimin Mohamed Mamman
depuis le 19 janvier à Banki.
Il est ici qu'en sapo et jene leur janvier on min tabin tinana der no kure to bibbe nyaw jewtinte mo sarus kawji do filla durgol on to wi a nyaw gortode wangi le wuro bulun kurun der commune Sadakori département mo gidan rouge den no habar mu dum wada to nimbe fu pami ko sai to min tindini bibbe wuro ne wodi du der datol tapande tati e joyngol dubu jinaaji de sapo je to ministere en hadi kojol gortode nan de nder leyɗe to ñawgun tawa misal nder leydi hettundi en to fedde leyɗe duniya hawjinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe to holli leyɗe nogay e jeetati dow capanɗe tati no tawda e ñaw gortoɗe misali leydi hettundi en Sokoto e Katsina to ɗum hani hoƴande ɗum laabi gam ƴewtinade ko natata dow keeri ɗin gam ɗon ñaw gotoɗe ngu won no natirananimɓe
nder boso région mo difani demoɓe tattase ni no goni no gi'a saɗarmaji kewɗi dow fi demal ngal ɓe goni iɓe gaɗa e kasen ni rafi denaku e kerol mbi'en ni hano kefol koma doguyo be noonni e ɓeydol ceede birguiri jaman ko ete engrais noonni ɗi saɗarmaji gonno falo golleji ɗiɓe gonɓe gaɗa nani famaka madou e fanna ɓe pantini jadimin Abdoulaye Maina
nan kasam bayde kew
leydi amin ndi woɗa kaden dan nani awatirde puɗɗudi no woɗa ndi ndiyam ñamiɗum gollal poivron ngal wala no waɗi gam hande a hetta ko watto guese capanɗe joyyi ko nimɓe gonno golla dowmu woɗi du birguiri ndi noɗon caado fuu e nebban ɗam so ƴewama hande sakkude birguiri ndi mbuuɗi ujunaji jeegom neera woni nebban ɗan do no sonne mbuuɗi ujunaji nayyi de no wi'a talka waɗa ley majjum
tase ko watta sakuji joyi yaade sappo no wodi desamɓe wuro gaɗira li o no wodi du connamɓe joni tattase ƴaadike sanne ba ko ɗum waɗirta li o heɓatako saɗornan ko waddi ɗum kan woni rafi keccoron hakkillo fukkino ko boko haran wonno wadda kasen gaɗa muɗum min keɓi saɗornan ndiyam
waɗi balɗe ni ko demoɓe kaliji noonni ɓe wuuro Timiya région mo Agadez ɓe gaddi kulle maɓɓe noonni koɓe remi ɗo nder galluñe may tonuji keme keme kamɓe gaddi ɗum ɗo ni ko wattani fama heɓo noonni har ko ƴewata kulle ɗeɓe gaddi noonni jadimin Tajisir Ahmed noonni e Zainabou Abdou waddini min fama
arta wundine way irawan da way dalbasa patata
min gari min gaddi kulle kewde sane albacce en pompeter e bibbe ledde dum wolle muje olde e ko wite pamplemousse jonnon tiadale kayno wodi sabu tendeje de koy munte min jobana gomnati kan don wada ballaga mun fu kan won himbe na hani fama goddum to be cika ke yallumo kollol non hono lumoji abadaaji nini non wono fu ko mi da golliran do sey jobana dum lemuje olde kilo on buri kebdi ni woni pompeter du kilo mudum hamre eno gay albacce soor ndu se hebbinama kemenay se taasal jidaru kemedi so do be ngara kay seeda seeda jida na himbe fu famana luma amingo gan arde min gaddi de jida reseede fa boya sabono yaay bonnaade san
maintenant au niveau de l'acheminement de
arto jottinal are dom miden godi tiadale godde hitande funa ciede mun beede hawtade e torraji ko min kepta do boggi doñebe dem denne miden gatta dande e gomnanti wallita wattobe awa tirdi be region agadez
batade la région d'agadez
non non ni bononda lore ko wadi non ni kengan ni tato mai no goy kan nawni non ni dum woni dimma bononda lore ko wadi kenga jabruga kiloji chapande tati e gote der reedi ndiyen tilabiri non ni subana o studio kalangu noddi bi wurojo gon non ni to fantini wiide ni lore makka indirte ka kar kan wadi o bononda non nim dum doni hano karuwa leddi niger non ko do wa himbe non ni do fi jahale dum doni ka ciwana gallunye me ika fa itira no der ko no wadda bonon daji labi di noni nabi enni bonon da lore o bi enni rafi lawol boggol nonni yewtere men pindindol ni ande min kaltana labi seri a leydi niger ni hadi piol sukabe lokkol nonni no dun joddinira dube di en sappo e goode leydi niger do gattol jungo committee ni dal ni ni hakkeji sukabe nonni de nations uni do fi pide sukabe nonni der jangirde e kol nonni do fi oni nani fama ka horejo sarusi mo region on yunusa abdul kader o fantini mo fedde cndh o fantini jadi min nana hadiza hasan
l'interdiction de
har ko darta kadol piide tukabe der jangirde lokkol do enen leydi niger eden baa wi ude ko dun yaadu yeso mawnuno hebaanu do fi daranaade hakki tukabe latol sappo e jeenay dewtere daraniide hakki sukabe kan yami gomnatiji leede fu de kude jungo do dewtere de enen ni no kaani non juddinde lawol laamu leydi hawjaade fi on enda ko watta tukabe to tawa fu tawe hakke mabbe no reeni be kisinaama du fa hande golle hirnyere bi dambon dako e ko waawi memude alli mabbe na killojima gomnati ko haadi piide tukabe dar jangirde lokkol de enden ni do ko winda wi'a dar dewtere de enden gomnati tuugi juddini lawol gol enden cndh du no jokki gada gomnati do majjum gomnati durwadu fa handen lawol gol enden do tani
no wodi wadube boytaali mum ben do piide sukabe dar jangirde lokkol to modon na
cndh region du su fa warde handen wala jango na saaro jango gaddudo woytaado mudum har ko darata piide der jangirde lokkol e enda
irlatif asiyar de kala
cndh region doso no wodi ko no wada gan sembin inde labi darnaade hakke sukabe der jangirde lokkol na
mon froma sa mission de promotion des droits humains
cndh der sigilaji munni har ko darata sembin inde labi darnaade hakke bibbe adama bureau region doso o endanni no wada yilaru firtude ko e himbe fa e janginobe du miden gadana dum en pirtol ko miden gatta du ni fa handen daane yaade e gomnati ko watta gomnati durwa lawol gol endan do tani gamba ko gomnati hadi piide de enden wadi der ci e boddiide no wodi janginobe go milotobe ko piide de enden kantan watta tukabe be enden eltu be darto be janga denne janginobe beedu miden gatta daane yaade hema be dowtano lawol gol enden ko watta hakki tukabe be enden tawe rena
protection des droits de l'enfant
do min darnato habaruji me e fulfulde sa jabbito don habaruji e hausan kore mo asmana sina yottinton gada batto joda kalen ko watti gada habaruji din fu mo Abubakar Umar yottinta kirtento jam hirti
difa do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm studio kalangu